just a beat.
Yo, 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 yo. Whistas Classic. Bubbling, 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 super uka beta, beta. Bubbling, 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 super uka beta, beta. Form ni kuteka, tauni weekendi, super uka e beta, beta. Yeah, yeah. Bubbling, 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 super uka e beta, beta. Maze uko fresh kam toy watandale, agaza kubigizi na tuwa kwenye dera. Toi malifisa aganazo kuzikamba kwenye bash. Nikifika na rombosa adisho, watiaji wanadai ati sura na matako. Bubbling, 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 bubbling. Girl feel defined kama clocks na kupiga kama chess na karata. Walenje iko pori na kupiga Johnny Walker. Riba zangu geja di Felicia na zidai. Nikifika uko yole kina spata wani satani wachome. Bash nikifika kina Nash wana sipa, sipa. Bubbling, 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 super uka beta, beta. Bubbling, 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 super uka beta, beta. Form ni kuteka, tauni weekendi, super uka e beta, beta. Bubbling, 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 super uka e beta, beta.
Wangolil, nileta kamerolin, mina levelized kama deep sea diver. Call me Terminator, ama lubricator. Ina test funny, nimeshinda nikicheka. Naipenda walai naitumbukia, kani pesa walai na mwagishia. Naipenda walai naitumbukia, kani pesa walai na mwagishia. Nika rainbow na kana meta meta. Gini ya makodoga yani more good looking. Hatoti bend kwanza vile onanga haya. Imagine siku wizi kumbe dhudha ndiyo haga. Yo.
Bubbling, 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 super uka beta, beta. Bubbling, 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 super uka beta, beta. Form ni kuteka, tauni weekendi, super uka e beta, beta. Bubbling, 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 super uka e beta, beta.
Ah, Missy Fala na teka kamteka, na ngoma ikibamba itabidi tumeteta. One, two, tukicheza miondoko. Bubble it, bubble it, ni form ya wageto. Na vile miwa roga jina bazumi ni dog. Warazi wakiti, tunangusha doba genje. Tupigwe ting ting, tukisonga na madenge. Tupigwe ting ting, tukisonga na madenge. Form, form, sezi angusha. Baby girl, look it work, yani dondosha. Form, form, sezi angusha. Baby girl, look it work, yani dondosha.
Bubbling, 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 super uka beta, beta. Bubbling, 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 super uka beta, beta. Form ni kuteka, tauni weekendi, super uka kai beta, beta. Bubbling, 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 bubbling.
Hey yo, badman,
kai beta, beta.
Mary Jane, nimefika bash late. Nimepata ushate kwa na mafisi. Una bubble na design. Ebu shiks ni perada ya kuteka yule guy.
Tuamteka walai, tuamtumbukia. Kani hela walai, tuamwagishia. Tuamteka walai, tuamtumbukia. Kani hela walai, tuamwagishia.